Katikiro mu Buganda wa kitiibwa omutanda watali katikira bakimala ngavuula katikiro yabani ng'omuyisa mukamwako oba omanyidde mutanda kati balekumyeko tuba kuŋola gundi wandibuli n'ebikyamu emabega nfa mu bwannantawona gwakutidde mula yangu oyanjiza baganda ensonga feeno tuli mu bulumi Kabaka tumunoonya takyalabwa Muza yaddawa abange yaddawa kabaka waffe
yaddawa mutanda Muza ni luddawa yo yaddawa
Muza ali wasebufu bwangu
yaddawa mutanda Muza ni luddawa yo yaddawa
abange yaddawa ibene bimba
yaddawa mutanda Muza ni luddawa yo yaddawa
abange noonyeza sabata kabuzi
yaddawa mutanda Muza ni luddawa yo yaddawa
yatuubiranga keno ne tufesa nnyo
yaddawa mutanda
Nga bwamwenyamu n'enseera zeeyala
yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
naye mmwe ne bimumwenya bitunyiza
yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
abaagala obwakabaka musituke mwenna atabaala Buganda abaaba tabadde anti omulirwano ogwokya bbiri Mwe kundisa musirike kale munalaba Mutanda bwabula abanga tuwedde Linda chikweyo mwalumanya mwina Wabanji mujja kunyiga kubanjo gedde Nenge byobulamu yabiwaniridde Ebyenjigiriza abitumbudde Ebyemizanyo yabitutumudde Neza shinuma sijja kusirika Gwate ne mu misinde kyena tabamu yadda Nonyesa mu bigwa mu mbuga nabula
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa
Musa zintu seyo teyatabade
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo
Oberi yechi mutuseko mutulopere
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo Yaddawa
Kutafali nga mwatu gamba
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo Yaddawa
Chukabwe yalwala ne mumukweka
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo Yaddawa
Nakati abuze ndabateri anyega
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo Yaddawa
Aambuza mwaba mulio kumpi
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Baba wakashaka basunuse bali
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Musituka balonge mizimu n'amayembe Emisambwa gya kunomola mulembuga Omutasituka ebyammwe bigenda Muuza batugabule ezo zisisendwa Tungona yikirawa ne kaisi Ngebibira bigwawo kimwa yikiranga Mukasa w'ennyanja situka jajjange Ennyanja bagitwale n'abazzukulu bakaba Nnyini muwatabeera ebikere ebitembe enjuba firabika Laga akabonero obanga waliwo obuzibu tusule mu mbuga Yense musajja wondoka bamweyana Siragidde nkusabye mukama wange Abange noonyeza sabata kabuzi
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Yatuubiranga keno ne tufesa nnyo
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Nga bwamwenyamu n'enseera zeeyala
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Naye mmwe ne bimumwenya bitunyiza
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Noonyeza mu bigwa mu mbuga nabula
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa
Musa zintu seyo teyatabade
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Oberi yechi mutuseko mutulopere
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Kutafali nga mwatu gamba
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Chukabwe yalwala ne mumukweka
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Nakati abuze ndabateri anyega
Yaddawa mutanda Muza ali luddawa yo yaddawa
Aambuza mwaba mulio kumpi
Remember where you bought it from. www.djericom.com